Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi anaroya usnichi, akulisha kufish kwa ni vipe. Kanyaga waze wa shobo kudandia, kanyaga klabu bomba umabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
ye kitaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue izi namba chafu.
Squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti,
kanyaga yeah.
Kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa,
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga,
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga,
yeah.
Kama butila mugambo,
kanyaga.
Wafuruga mipango,
kanyaga.
Waze wa insta michambo,
eti baby ni unge bando,
kanyaga.
Uzushi,
kanyaga.
Mashemu fake,
kanyaga.
Nuksi,
kanyaga.
Kudadade,
kanyaga.
Mawifi,
kanyaga.
Paka maex,
kanyaga.
Mikosi,
kanyaga.
Oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
ye kitaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue izi namba chafu.
Usiku hatulali, tunakesha kama puu.
Leo leo
tena wape nambari, kama wao paka simu wako.
Leo
usiku hatulali, tunakesha kama puu.
Leo leo
tena wape nambari, kama wao paka simu wako.
Asa timba timba timba
timba,
wanangu timba
timba,
wagula kushoto
timba,
kula kulia
timba.
Asa timba timba timba
timba,
oya wahuni timba
timba,
kama unasikele
timba,
chinja kabisa kele
timba.
Keep